wana nita female isa na wachizisha cheki na wakwachu kila nikiroga na si mchezo kwangu hii ni mboka walidhani wakikaza sitafika hapa ketu cheki vile sisi hudu most most tusonge two by two nuku safi toka chini hadi juu kamata kishada alisema sitoshi ni vako nasaka napata ukizuba utapata sio wako nipe mic maji na mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha toka east paka west na tesa ka weekend kabambe leo na kesha hii rap ni nini bila isa hii game ni nini bila misa kila verse na chapter ka misa vile mi upenda maji nite analisa maboy wanadai dema mejibeba size yake lakini bado ninaweza peng nini na katu pesa mina dai mse atachafua hii meza manzi mko sexy ala mko tayari kuienda traki na sima sitoshi ni vako nasaka napata ukizuba utapata sio wako yeye wewe wewe yeye hii mziki jua ina wenyewe utadedi ukingoja upewe na pimi ya design yake shage ukamwewe mtangoja kabla niache manze na pika vaskali uneza nita panthre chapo dondo ziki kwa chupale zabi misi dema kuzungushwa kama mare mare sare form na mirade fulani gane kudharau kila msani kwane wezi jua kesho ni nani yani jina kubwa ni temani sare form na mirade fulani gane kudharau kila msani kwani wezi jua kesho ni nani yani jina kubwa ni temani mamazi mko sexy mko tayari kuienda traki na sima beshte mko poa mko fresh mko tayari kuienda traki na sima.